Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Sakiraɓe heeɗiɓe onon e jaam hannde alkam saare sappo e joyi lewru janvier 2015 sappo e jeɗɗo jamɗe ƴaɓɓude masinma capanɗe nayyi e joyi e ley studio Tamani. Min gonɗi ɗo en Bocar Sori wonɗo kabaru juiɗo en hollitidde Petit Jara woni to ɓoggi janɗe toon compitite hannde wiide keeñe batu arano gouvernement keso Modibo Keita o bati dow hoorejo leydi o jaati o dardiɓe neɗɗo goto fof daro darde mum. Keeñe neɗɗo goto warama kase hen tollaje ley laamu nampala to en nanno e joi en kaɓorɗe bonɗe ɓe ñiñimo gam ɓe mbi ko jaati ardo to lalme mali yaade e mabɓe jom en kaɓorɗe bonɗe woɓɓe kasen du kamɓe ɗum kañum du e ɓe palike mobel walde nde wona jallaw wiyetede luxe développement hakkude tumbudu kañum e gundam ɓe jaadi e mobel ngel ka wonnoɓe hemɓe fuu jiitama lalme mali caggal muɗum. Lumo heeringo sappo e goɓo jagotoɓe mali ndenno e leyɗe e leyɗe aduna kala ndenno udditama hannde dame muɗum ndenno hoorejo leydi o du aɗa wonno to en ko foti jagotoɓe temmeɗe joyo woni notiɓe goɗo lumo heeringo leydi Maroc kañum teddidira jogoɗo lumo hikka ngo ende sappo e joɓɓe sappo e goɓo bisimilla moɗo studio Tamani. Nden noon min keeɓi kabaru joni yetti min ɗo wiide suka malinko cuutunoɗo yonkije e ley hono bitigi keeriɗo France to en o kanko mo heeɓi talki mo waɗama jokka ɓi e leydi France jaati saabi yimɓe ko foti ujunaji temeɗe tato wonno ko tewtuno yalla mo laato waɗe ɓe francinke ɗum ne ɗum tabiti ministre mabɓe jaati jañani o jaati yettino oɗo kabaru keeñe batu arano gouvernement keso Modibo Keita o en kañum joƴinama hooreje dowlde hooreje leydi o jaati ndenno mo dardi ministre fuu jokka kawrude oɗo batu ɓe tinno goto fof daro e darde mum kede ɗe Oumar Weygal o
kawrital mabɓe arande kanko hoorejo leydi ndi o hoorejo ministre en ɓe kañe ministre gabɓe ɓe kolliti wiide wakkati joni o ɗum wonono metti mabɓe ko jiyadinkoɓɓe gondi e wadde bonandaji ley saaha leydi meɗen ndi fa yettoyono kono guuɓe arme ɗe memidirta toon kañe kohe mum en ko ɓe kolliti wiide ɗum iɗum yedda ɗum woni sa ƴewno ko tonga e ɗereji hollitinde wiide yeyti ñife ley saaha leydi meɗen ndi ɓe gaɗi noddago fewde addidara allah ndu fudduɓe kolliti wiide iɗum waɗa sono kaldale kawral ngal ɗum taaɗa. Caggal muɗum kanko hoorejo leydi ndi o holliti wiide o ɓewdan bawɗe gurdam malinkoɓe fur e manggal muɗum o holliti wiide ɗum jaati ɓe kaani addirade wakkati joni o wi banggal makko ɗo du kanko do waɗanno watta fuf o golla o golle kanko hoorejo leydi ndi o waɗi noddago fewde ministre gaɓe o wi neɗɗo fuu boppidira ɗum woni hoorejo ministre en o watti joni o wi jomum martano ɓuuɓa ɗo banggal makko ɗo. Caggal muɗum do waɗi noddago fewde ministre gaɓe fo wi homo futtinno daro darde muɗum
nden no hollitidde tawi ko toɓe kañum ɗum kolliti wiide waylitere kañum ka mataka ana matede hono e ley batuji e ministre en ɓe ɗi hena ndenno ka dalore nde hoorejo leydi o daaliɓe joni nde an han ko tawe ɗum waylito ko heewi seko gaju gomo namdodiri e juuju Baba Dakko no keɗe nden Ousmane Dikko
to keɗe mbawi wiide waylitiki seeɗa saabu président ɓami jeete walluɓe ɗum joni o mo andini no waɗata ley gollidinde e baale balluɗe makko kañum e heƴaɓe muɗum ley gouvernement faadu premier ministre mo wala e walde makko nde heɓa no gollira tawe ɓillaki ko président heɗani premier ministre ko hokkan ɗum doole ley gouvernement fayso wona e ley walde makko nde o woni ɗum wona kesum ko nayi e kawral dow deƴere yo ngal kawral wawi ƴenginde kala ko latto projet yirwere leydi ndi ɗum gawdaki feewi saabe yo kanjum hanno ardinede tafin e dow ko heddi ɗum fo
nden no sakiraɓe tinde neltoro min mi jago mo e helloji jokka facebook twitter studio Tamani ɗi on jarama
Tamani.
Bete hannde golloɓe usine johono gollire mawde wiyetede waslu orne ɓamino aadi yaade joɗoyaade dokka hono hoorejo jon jokka hoore jon usine o jaate damgal muɗum to enna ɗum si alide saabi police en je sako yiɓiɗe saabi ana yaata e lebbi jeenayi woni koɓe mbasir yuɓede e muɗum keeña jihadinkoɓe nannunoɓe nampala ɓe ena du joga muɗum kasin ji nannoye lumo tollaji e ley laamu nampala to ena faa ɓe mbari to neɗɗo goto ndenno ha to e nampala foti kilométre uji sappo e jeɗɗi nden abba Ibrahima ba kanko mo maire to en o mo kanko jaato a holliti wiide ɓe o happama wiide kanko adduna lalme mali nden noon Mamadou Touré kañum lanndodiri e maire o jaato keɗe ɗen mo
caggal attakaɗo nampalo o yimɓe kulino sanne hakkillaji mum ko ƴimminoma saabi ministére mbara jamanu o fu hulino comme wiyao fulfuldana haale hen e warɓe ɓe comme nampalo ɗo fu e fulɓe pfe o e ammin maire o e commandant de brigade maire ñono kañum président conseil cercle o e chef de peloton mi fu min imma min jehi Nampala min polisi Nampalankoɓe golle o no waɗiri ni so hunde no feccira fu no waɗirta ka jama no wasini hakkillaji muɗum fati kula fati immin hakkillaji mum sada sembe ko gaddi ɗum fa ndena leydi ndi ndena yimɓeɓe ndena gawleji muɗum fu hen gotel dokkodiran hakkille fati jokkodiran kede dokkodirde hakkille ko jiiɗa fu jama no ɓami anni ko hunde fu ko yi humpitan sada sen teñen ɗon mbaade so amen goto wiya mbaade dambele o yeyino waɗede luumo tonnaji to e kondi mom toon ɓe siɗimo toon bari manda o yaadi e sordasi e ñande ɓe gadi attaque Nampale kanko mbareɓe mbare yaadi e mabɓe wi ɗum saababu ɗum ɓe mbardi mum eyɓe jokki hen ɗum neɗɗo fu noɓe andi no wonde sorda seɓeɓe waroɓe ɗum eyi ɗum ngol kongol ɓe kaali ɗum keeñe
kikkide keeñe joom en kaɓɓorɗo bonɗe palike mobel walde wona jallam wiyetede luxe développement hakkude Tombouctou e Gundam ɓe jaadi e mobel ngel ene gonnoɓe toon ɓe ka fo ana ndeni fay goto e mabɓe waraka henno ndenno larmi maruni caggal muɗum yiitiɓe inchallah kañum heeɓi goto mbiyeteɗo Aliou Mayga e téléphone keɗoɗe mo
min jetti askaran bandi jeegom ɓe nangi min ɓe kabbi juuɗamin e jitamin ɓe nabi min hedde Estakane Estakane e dow lawol kilométre deɓe sappo ɓe min yetto toon ɓe sirtimin ɓe kokki min ndiyam litre goto ɓe jettimin ɓe nabi mobile o e kake mum e dow lawol ɓe mbi so accord o waɗaka signé développement wattake ɓe landimi yeel mobile o handicap jeyna min mbi wona handicap jeyi litre développement wi ɓe landimi yeela minen wawi pammi gara développé leydi o min mbiyaɓe hunde fo donc min golle waɗa
ndenno ƴe jama galle goto ana iwanno guese ndenno hollitama wiide wakkati ɓe iwanno guese nde ene laana mabɓe yuwi nokku biyeteɗo o wani e ley laamu Bourem to ene tatoon keddima hen ɗum woni jon galle o jaate hoore mum kañum e sukaɓe ɗiɗo jonno indira ɗo kañum suutike e ley hono laana ka ko yuwi ko en hendu ɗum laati sababu muɗum luumo mawgo heeringo mali e leyɗe aduna ndu ndenno kañum ɗum ɗeɗo dammuɗe muɗum udditama hannde jagotoɓe ndenno ko yaate temeɗe jomwoni notiɓe ngoɗo luumo hoore leydi o ɗum tawama to leydi maroko kañum teddinirango luumo heeringo sappo e goɓo walgoɗo ene salmata daw lannodiri toon e kanko biyeteɗo Mamoudou e ceeni konate kanko woni hoorejo sarusi jagotoɓe leydi ɓe en keɗoɗe Ousmane Dikko
ele tabbani julaku min ɓeydi hen kesum kesaku ɗo dunke en jiidata asawere nde batu waɗan do sicily no keeɓa mali jarata yesso ele dabareji ɗi ministére cella leydi men wondi min gaɗi ley hendu kaaki cenan fewde e teedade ñaw ebola o yewde masiŋaji ɓamoji wulare calɗi fawarde lotugol juuɗe e sabunde kañum e leɗɗe muɗum bujeteɗe ɗi kaaki joƴinte ɗo daman narugal ɗo kañum e leyɗo kaaki ɗi bertete fawarde e paale luumo ngo fo banggal ndenagu ambulance ana toon pompier en du ana kañum e policier en hande e dabare juɓɓiɗo men gondi bawɗo waddande men windede ɗe luumoji mawɗi aduna yo wadde fa luumo ngo laato luumo ngo aduna fo hawrete
muɗum
ngam rafi kawral hakkude hooreɓe pelle fiyoɓe ballon koyɗe ɓe enna ministre ndenno fiyoɓe ballon mbiyetoɗo Ousseyni Amion guinno kanko ɓami série sindude ɗe pelle kala ilɗo fa hono kawrital guine quatriel ngal o ƴaɓɓo sanne on jarama e heɗade ƴeewen ko waddan en banggal région ŋaji hollite caggal mayde Amirou Diagnelol burdaɓe en goto biyeteɗo Mouhamed El Meydi Agge Attayre o enna ndenno hollitama ndenno goɗɗo biyeteɗo hono bayɗi ko biyeteɗo Abdoul Majid Agge Mouhamed kañum lontiniramo fa kañum wara fa laamo diagnelol ngol saabi duɓi hollitama duuɓi capanɗe nayyi e joyyi woni ko jogui mo service ke ɗum e ley hono ɗeɗo balɗe beyte o enna bomɓe anni bombowre immodike e mobel ebinela gotel laamu kidal to ene hollidama yimɓe ɗiɗo won ko mayi hen taton ɗum mbarmi hen faɗɗi ɗum ɓe aɗa nawni sanne caggal muɗum kase gongel ɗum min nani wiyama ngel ɗi immodike e jokka e bomɓure wonde kase fa wiyama on neɗɗo goto mayi hen e sukaɓe taton ɗum mbarmi hen beete hande kulle jaagu bonɗe ndenno e dorogueji kewɗi duppama sigaso guila 2014 woni ko ɗe kulle fo moɓrato enna so nangga e juuɗe anniye bomɓe enna ndenno ko yaata e hono dorogueji kabɓe muɗum temere jeenayyi ana tawa hen fa yoto cigarette ji bonɗi ɗi wakkuti muɗum ƴaɓɓi hen golloɓe mairie Ségou nayyi o keeɓi jokka kiɓɓini service beete ono wona ko walde golloɓe toon ɓe enna jokka hono bayniriyiɓe yambereji mawɗi walde nde ene dardi hooreɓe mairie ɓe ene tinno yalla ana bilta hono yogga e himmeji mabɓe ɓeyda joddiji mabɓe jande kañe e kaaki gollirɗi ɓe kani gollirede to en de ndenno keeɗe sabe saabi nde kollite ndenno yewtere pulagu ndu ana woodi hannde hollitidde fa hannde e ley hono yewtere gonɗo e muɗum hollitide hunde fof ko wonno jokka ɗiɗo anniyaji mawɗi hollitidde wiide hunde fof ko wonno jokka e ley hono holitide e le kabaruji meden en holitide hunu fuko wono joka e le hono nde do lumu heringo an hanu ko tawe kanyum warafa udde damide mudum e le bamako do anda holitam leedi maroko jaten kanyum dum woni teddinirande do odo ngodo lumu heringo holitam dum kase gouvernement mali keso odum den wadi batum keedi do keso dalore mawde woni ko horje leedi o en dalibe to en den ha ko tawde goto fu daro darde mudum dum wonno kabaruji be joganno en do hande fade yewtere pulak fulde on jarama.